lololo mambisa ngefarafara ish intombi zimbiza ngeswiti labo lomkatakata ish ukoka smart iphashasha ish uphethe intombi samfela liphalaphala ish awukate ebusuku inkunzi yomkhulu kutho uzamaphoyisa bamphethe leyikhulu kutho ish uphethe imali yabuse nebhukubhuku ish impande yesona yazishisa umbulo ish inkinga yakhe akazwani nokuthandaza ish mbothandaza chopho bakho ngithanda kusaphaza fili fandiwani akazange wathandaza ish momtshela ngengosi velathi uyaphaphalaza ish ngiyambona manje nangu uyatatazela angithi uzwile ukuthi ujesu nangu nayo uyasekela bapha abanye labakade bemfakazela ish ahobe bazwile ukuthi ujesu nangu nayo uyasekela watch bapuka bodiya ney'ntombi zabo izinto zifika emngcwabeni namabhodlela bapuka bodiya ney'mali zabo izinto ezingena esontweni namafolofolo bojezebeli namadoda isinje zangidla imali zangikholoze bakubhalisa nobuhle babo isinje zathula isicoco ngokuwisa umnotho
Thola isicoco ngokuwisa umnotho.